Izikronike zesibili isahluko 8 verse 1. Wathi ngasekugcineni kweminyaka engamashumi amabili uSolomon akhe ngayo idlu kaJehova nendlu yakhe. Verse 2. Imizi uHiramu anika yona uSolomon, uSolomon wayivusa wahlalisa khona abantwana bakwa-Israyeli. Verse 3. USolomon waye eHamati Soba walahlula. Verse 4.
Wakha iTadimori ehlane nayo yonke imizi yokubekelela ayakha eHamati.
Verse 5. Wakha neBheti Horoni lasenhla neBheti Horoni lasenzansi imizi ebuyeleyo enezingange namasango nemigoqo.
Verse 6. Kanye nebalati nayo yonke imizi yokubekelela uSolomon ayenayo nayo yonke imizi yezinqola zakhe nemizi yabamahashi bakhe nakho konke uSolomon ayefisa ukukwakha eJerusalema naseLebanoni nasezweni lonke lokubusa kwakhe.
Verse 7. Abantu bonke abaseleyo kumahedi nama-Amori namaPherizi namaHivi namaJebusi abangesibo bakwa-Israyeli.
Verse 8. Abantwana babo abasala emva kwabo ezweni abangaqedwanga ngabantwana bakwa-Israyeli kubona uSolomoni wabiza izisebenzi kuze kube namuhla. Verse 9. Kepha kubantwana bakwa-Israyeli uSolomoni akakhiphanga izigqila zomsebenzi wakhe ngoba babengamadoda empi nabakhulu bezinduna zakhe nezinduna zezinqola zakhe nabamahashi bakhe. Verse 10. Lezo zaziyizinduna ezinkulu zenkosi uSolomoni zazingamakhulu amabili namashumi ayisihlanu zazibusa phezu kwabantu.
Verse 11. USolomoni wakhuphula indodakazi kaFaro emzini kaDavide wayisa endlini ayakhele yona ngoba wathi angikuhlala owesifazane endlini kaDavide inkosi yayizwe ngokuba ingcwele lapho kufike khona umphongolo kaJehova. Verse 12. Khona uSolomoni wanikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova e-altari kaJehova ayelakhe phambi kompheme. Verse 13. Njengokudingekayo imihla ngemihla enikela njengemiyalo kaMose ngamasabathi nangokwethasa kwenyanga nangemikhosi emisiweyo kathathu ngonyaka ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo nangomkhosi wamasonto nangomkhosi wamadokodo.
Verse 14. Wamisa njengomthetho kaDavide uyise izigaba zabapristi enkonzweni yabo namalevi ezikhundleni zawo ukuba adumise akhonze phambi kwabapristi njengokudingekayo imihla ngemihla nabalindisango ngezigaba zabo emasangweni ngamasango ngokuba uDavide umuntu kaNkulunkulu wayeyale kanjalo.
Verse 15. Abaphambukanga emiyalweni yenkosi kubapriest namalevi ngalutho nangengcebo. Verse 16. Wonke umsebenzi kaSolomoni walungiswa kwaze kwaba lusuku lokubeka isisekelo sendlu kaJehova iyaze yaphela. Yayisiphelile indlu kaJehova. Verse 17. Khona uSolomoni waye eSiyoni Geberi nase-Eloti ogini lolwandle ezweni lakwa-Idomi. Verse 18. UHiramu wathuma kuye ngezandla zezinceku zakhe imikhumbi nezinceku ezazilwazi ulwandle zafika nezinceku zikaSolomoni e-Ofiri zalanda khona amathalente angamakhulu amane namashumi ayisihlanu egolide zawayisa enkosini uSolomoni.